Tushilewa kama gambe, tushilewa kama pombe, tushilewa situ tinge, tukishilewa situ vimbie. Tuko safi kila mkwanshi, tuna mac, tuna mac. Tuna mac, tuna mac. Kila siku tuna force you boss, force you boss, force you boss. Kila siku tuna force you boss, force you boss, force you boss. Kila siku tuna force boss, force you boss, force you boss. Kila siku tuna force, force. Ha, yeah, digital amazing. I'm a VP, invasive nijani. Digital amazing. Aye. Ini digital, 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 digital. Sema digital, digital, digital. Big class from the building, yeah. Say digital. Nataka mremo digitali, ha. Nataka nyumba tena kali, ha. Nataka zile gari kali, ha. Kuna hama Ferrari, 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 Ferrari. So amazing, man. Where is that? What a hit of digitali. Aye. Sometimes I wanna chill my ghetto, najuliza. Najuliza, najuliza sana. Kwani mimi nani? Producer msanii. Kwani mimi nani? Producer msanii. Kwani mimi nani? Raisi. Hapana, nani? Duniani. Bang bang, work it has lotione. I first. What's it false? Si fossi. What's it fossi? What's it false? Yeah.